Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alkamisar sappo lewru octobre sappo jeɗɗi yamde ɗaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e lemen son de la presse ɗo Bamako ɗo jettinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygal kanko noddirteɗo Mamadou Wattara wonto ɓoggui jamɗe to sikirawo on kumpiti tawide sarotoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓeɓe joƴƴinan plainte fewtude hooreje ministre en ɓe wiide jambiki leydi ndi ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum caggal nde yasinaɓe golla e sembe e doole. Wattu joni o ley leydi Mali ndi hono kabaru jande ɓiɓɓe rewɓe worninoɓe mbi iɗum jahata e ɗum nakkiso saabi nde ko ɓuuri fewde sukaɓe rewɓe fo jaltinde cuuɗi école ɗi jaaha gatteye e dewle dow majju yembere ndar wondi e wadde ley leydi meɗen ndi. Jottinoɓe kabaruji ɓan wondi e famminede no kabaru woyi tagol wattu wori liliede elɗe wattu joni o kamɓe ɗuɓe pammiteɓe yaala honoɓe kane hokkirde kabaruji lobbi sakiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kiggiɗa nden ɗo bisimilla moɗon e heɗade. Caggal koɓe gaɗi murtere mabɓe ko ɓuuri lebbi ɗiɗi ko laamoɓami anniye wiide sina sartoɓe ɓe jaahaɓe golla e sembe e doole ɗiɗo kabaruji kanko kuminiɗo kabaru golleji ley leydi meɗen ndi oɗo ministre kanko hokki ɗum le suuɗi teleyɗi o holiti wiide du wattu joni o hono murtere ɓe nde sa ƴeewi ɗum yawti séria. Caggal komo haali ɗiɗo haalaji ko kamɓe juge en ɓe duɓe mbiɓe gaɗan plainte fewtude hooreji ministre o jaati hollitinde wiide on jambiki leydi Mali ndi fo e maggal muɗum fa keɓen famtade keɗe Ousmane Niali Boudi.
Tele Mali ministre kuminiɗo golle o Diarra Rakital holliti hooreɓe arandeɓe kurŋaji hooreɓe sambreŋaji procureur généraux en avocat en kurŋaji kañe hooreɓe tribunaŋaji fuu ana mbajin pina puɗɗita golle. Ley dabare nde gouvernement o holliti wiide murtere nde ɓe puɗɗi noga e joyi lewru juillet ƴaɓɓene ndu walda e sariya saabi neɗɗo fuu ɓe joppay leggoliɗe maɓɓe ɗe kanɗo daranade yimɓe ko ɓuri balɗe capanɗe jeɗɗi jugegol fuu waɗaka e rol fuu nangaka hollitinde wiide tan wala fuu ko waɗa leggolirɗe ɗe faaɓe tenga e dabare maɓɓe nde ɓe kolliti wiide hoorejo ministre en o yiidi e cour supreme yontere ƴaɓɓene nde kañum en kolliti wiide murtere maistra e nde walda e sariya hedde syndicat e maistraɓe ɓe kolliti wiide nde dabare walda e sariya e wi maɓɓe hoorejo ministre en o hanano yottade cour supreme fa wiya dartan sariyaji pawiɗi dow mun murtuɓe jiidi talatar ƴaɓɓene nde ɓe kollitiwiide ɓe teddinta nde dabare nde walda e sariya kamɓe jaati eɓe gondi hollude sembe maɓɓe ɓe kolliti wiide eɓe darta hoorejo ministre en o yoppo golle ministre kuminiɗo golle o kañe kuminiɗo juge en o maistraɓe kolliti metti muɓɓe fewtude hoorejo cour supreme ɗi syndicat ŋaji ɗiɗi ana anni wadde wullitago saabe gollirde nde yettinayi aadi mo ɓami.
Kamɓe sarotoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe mbi ko wiya faɓe gollira e sembe e doole koɓe nani kaɗo haala ɓe jaɓay ɗum ɓe mbi murtereji maɓɓe ɗi ɗuɓe garan jokkitade so ni himmeji maɓɓe ɗi kuncanaka hoore tan ɓe puɗɗata golleji ley leydi meɗen ndi keɓemo kanko noddirteɗo Bourama Kari Bakona tew kanko jottinoo kabaruji fedde sagon toone sarotoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi to faccitago mumine sendebu
cour supreme o hollitino wiide murtere golle me ana le sariya o hollitino wiide ɗum premier ministre o hanano notade ɗum ka ɓe gaddi hakkillaji goɗɗi kollitoji wiide murtere golle nde ana yedda sariya ɗi haalaji ministre humaniɗo kabaru golle wona haaje men min jokkan murtere golle nde miɗen dewri dow mum ɗum fey beete alkamisare nde min kollitoy himmeji men yeeso cour supreme min darnata murtere golle nde fande himmeji meɗen kuncanama hoore
ko wiya fa sartoɓe jaaha gollira e sembe e doole ko hakkillaji Bamakon koɓɓe pecci guisande won hollitiɓe wiide sa ƴeewino juge en ɓe goori ñalawma hannde en ono ɓe kokkaka hono koɓe kandi fur woɓɓe an tondu kollitiwiɗe ɓe kaniyade golloyde jaade daña himmeji jamare nde koɓe kuncini hoore keɗe ko Bamakon koɓɓe cifirdu hen do faccitago mumini sendebu
kala homo fuu ana andi wiide sargol wona golle jaafuɗo laamu o ana hani fiide dabareji jaafinoji golle maɓɓe yellaɓe ɓe golla le laaɓal kañi sariya wona kamɓe tan gonni golloɓe laamu leydi Malindi so golloɓe fuu anan kaani waɗude yoru ɗum murtere golle ɗum gasata ɓeɓen kaani dartude hakkeji maɓɓe kale majju ɓen kaana tonude ɓiɓɓe leydi ndi miɗon miila ɗum taaɗi e juuɗe laamu o saabe ana hani sarotoɓe anda wiide wona kamɓe tan gonni golloɓe laamu leydi ndi ɓeɓen mbaawi dartude hakkeji maɓɓe ka ɗum hana haɗɗude ɓe gollude gonga kay min kajaka ɗum joni ana ɓuri lebbi ɗiɗi golleji sariyaji dari kaldal ana hani waɗede hakkunde laamu o e golloɓe sariya ɗum samtani min fu
sikirab so ngabbi do bemala me ande ngal odo baynil tirton mi juju modon no noddimi do dido numero ji didi kalon ko jiddo no taw mi do répondeur chapande jitte nay sappo go kolitiwi de mobile armée mali yabbi kenyen bombor hakkune jungani kanye koro le réseau mopti o sedibe wombe tombe kolitiwi de yimbe le tatot keddile hen won mangal padembe nayo mabbe wobbe du barmi le odo bonanda holitindi wi nyalom hande o sappo go lewru octobre wattu jono hono jande sukabe robe dum wonde e jambinede le adnar ndu fu e mangal mudum le leedi mali ndi sisil mobe cubi hitane hikande yalla hono rewbe le be kan hebirde darde le majjum mi citede wiide jande sukabe robe dum tiide sanne le leedi ndi kasbi sabide ko bur hewde be do sukabe fu so jottiki dewle jaltinte cuudi akoddi ngatte le dewle fa yotti on wayde jam e deedir worri le leedi mali ndi jande don wonde e nakisaade fa kebe famtaade fa hande kede Ousmane Nyali Boudi
le mali bibbe rewbe hewbe kebata hakkeji mabbe arandeji tagal dum be de rafinde nagu ngadda faacuudi lekkol kewdi uddi le leedi meden di ko hadi hewbe mabbe yaade lekkol yo gabe mabbe sa lande ke dum be biete wala fuko mbay subade dabere fu pamatende yo sara mabbe pamata dum woni ko kajjatu jakte horejo fedde no dirtende region national des jeunes filles collectivité hewbe hakke mabbe ko yana yo gabe kebata jangude le leedi men di yo gabe an ngatte e dewgal illa ana pamdi be kebati tallaji sanne sinibe naati le di do kabar mudu hakkilaji ana pecci sinibe be rewbe yogabe ana bulli ton gurnda mube yogabe kuliti wide ko weli dum ben fudu ngata kanyen cubato ko jidi
ni
ko weli kan fudu ngata mi tidalla fumi wala fuko wiete wadde sembe ka faise mi wala tidallaji be dandi bandiraabe ka hew gonle tidallaji sukabe worbe an torra mi sanne sinibe den goni e golle potal wala le leedi men di hakkunde himbe bibbe rewbe wana non fu jattirete sarabe ana ngata yogabe dewgal illa ana pamdi rewbe wonbe le kreduji di buri jogade tidallaji yogabe ma ana tampi sanne hono be en
moi personnellement j'aime
mi horanga mi didi jangude sabi sini a jangi a wawana horema jango min wataake dewgal mi yanno ekol kam yopi jande ille ne gonnomi classe tata bo hande mi moro wono ko jidmi joni fu yirfitaade lekkol
so e de retourner à l'école
e wi horajo defede no dirtene région nationale des jeunes filles sini famini gol wadam o kabaru hebenete jogala kajatu jatti
problème
hani ima daraji ngade himbe pamine fagas lam o darano dum yalla sarabe ana pama cela wadde di golleji le leedi meden di wala fu sariya tabetedo e bamanaadi rewbe di ka ima daraji ana gondi e wadede yalla edi kebata bede tagal dun ima daraji kewdi ana gondi e wadede fa bibbe rewbe e rewbe keba bawana koy mubbe le golleji gondi wadde di
ko yata journaliste enogo yom kanyo ngondi e famineede wottu jono no be kan hokkirde kabaruuje eno wottu wondi e waylitirade ko ni faana muudu fa mbo wonno dido golleji ngori holita wedo gondube lanade o do golle fedde no de Reuters wonde le leedi meden di fa kebe famtaade fa hande kede Ousmane Nyali Boudi
e dum fa wi do be dande famu hawrube henbe yalla anandaro no tewtude kabaruuje labudi bawdi hokkede de jande timude kikida ko faanda muudu yo fa janginabe fama hono ngatta fa kollite himbe hono jogoroto waylitagol tungol kede ko Sebastian Malowi kanko woni janginindo
on veut aussi parler
mais ngi faminde himbe no ngatta fambout e waytagol watungol anda hono gorata e waytagol wakati o ngol yoroji e tobo jabbiti dum gondudi wadde di anda hono jogorto hono remobe e marobe dabaji gorrata ko woni hakkilo amé ko wani mi o imadara yo famin kolti ko woni hakkilo amé min ketinodo himbe mon fu holite ko woni hakkilo mudum ko woni hakkilo journaliste e mali kanyandu ko pami do kabar mudum kollitami ko janginobe ndomire journaliste be kanyen hejabe halabe yo ndaro hukude kabaruji pawidi dow hawaluji e wawtugol waylitagol wattu Sebastian Malo
puis on aimerait bien aussi en fait
meden jidi ben darono faminide himbe golle momin gondi wadde ko men jidi yo gollidinde e journaliste sabbe himbe hettintebe hal mabbe anaya e gereji fu be kala hala mudum fadum fame fa gasa yalla di hebene jogala lam o fama do himbe keba famu dum tatiji fu
so accessible a tous
tagal jande de journaliste en joyon chubama yaade segu fa darono o projet gondude wadde golle mu
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sikirab e lupne le kere duji to e pu iran poni le la mo duwan sa be kuliti wito goto e la mi do gar mo no detitilem si transport o do gorko muno dire sidi la kalbur an kire de sidi gana ya mo yonki mako harba mo ton piti hanken mo do kuliti wito wadi kare furto boni to duk mo kanumare e dubi chapa denay le o do noku goto duk bala tamura kuru an dire de Paris so di tawe le bat e dute le yonki mo harba mo ton Sikirab e lupne le kere duji to e pu iran poni le la mo duwan sa be kuliti wito goto e la mi do gar mo no detitilem si transport o do gorko muno dire sidi la kalbur an kire de sidi gana ya mo yonki mako harba mo ton piti hanken mo do kuliti wito wadi kare furto boni to duk mo kanumare e dubi chapa denay le o do noku goto duk bala tamura kuru an dire de Paris so di tawe le bat e dute le yonki mo harba mo ton Sikirab e lupne le kere duji to e pu iran poni le la mo duwan sa be kuliti wito goto e la mi do gar mo no detitilem si transport o do gorko muno dire sidi la kalbur an kire de sidi gana ya mo yonki mako harba mo ton piti hanken mo do kuliti wito wadi kare furto boni to duk mo kanumare e dubi chapa denay le o do noku goto duk bala tamura kuru an dire de Paris so di tawe le bat e dute le yonki mo harba mo ton Sikirab e buru wonbe to gawo to be puddi to murtere mabbe balde tati be bi ko be ndarto laamu o nyalo mo hande yelo hono han derdirade denago mabbe wattu jono buru mo nitodo juude gonto dun jama o wonti e nyamde do politido buru do faado sotte to puddi sappo joy cfa buru de gardan timminire faado koro do won le commune gondo wattu jono no kabaru jande wori to do wode tidde dun wadi sababu do sokawtal an wonti e wadde ton yimbe le decap gombe koro fa yotto yimbe le wattunaabe kanye halanane e gombe le dedo nokkule mo gonde wadde le hen botu kanye e musse nafte be jewto yalla hono jande hani yardi ton yeso jenginobe wombe tobe kay ko li tiwiri sina armi modo jewto yalla hono hani wadde lukaji le odo nokku non tan wadde sot keba jenginde ton se grab do katel kiki dande do kabaruji me do dum jewti on sanne hedaade hedo jame ka fande kedde hedaade honno andir on nodo e se yotre meden be ana wodi wassalam
Sido tamani